Fanado the talent mara nyingine tena wakilisha ziki noma zedi ya noma ndani ya na kukotupa chokoni bossi konini nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je 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 pachio kwa ni bossi konene ni mistari tunangusha hiko nene umjezo kujiamene na bado wakileta noma boss tuna wanyonga kiidi amini tuahidi wamine amina wakiamini wanazo hajamini warembo kwenye mini na mimi wapengo mini jaze wajeze hii ni kazi nijikazi milango minabisha kaweza ni basi brother we nipishe East Africa nimekam kushikisha ini shida ndani ya shida si banduki hapa nimeganda wa Kenya TZ wa Ganda washakubali ni gani ni kali kigali hingali hilali kwa hali na mama
nimekamkushikisha
kumeshika
bezi
kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je pachio hizi vitu tunarusha machungu kalibata wezi kukanusha wakika mbaya bado si tunawarusha je umcheze rusha rushwa yeah rusha rushwa bado mwanzo mbona wanawasha wananusa vitu tunaangusha zikinoma tamba mpaka arusha wanaboda mpaka kina asha sikiza tamu hapa kule asha mafans wangu na safka asha tangu zama mina wakumbusha flow ni tamu wezi kukatisha baba yao nimeinamisha fimbo kali gonga na yebisha dogo mdogo msemo na wapasha
nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je
nijikazi milango minabisha kaweza ni basi brother we nipishe East Africa nimekamkushikisha ini shida ndani ya shida flow ni tamu wezi kukatisha baba yao nimeinamisha fimbo kali gonga na yebisha dogo mdogo msemo na wapasha
nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha
kumeshika
bezi kushikisha je nimekamkushikisha